call me Norden. Nafika home kisha mamako anakueleza ndani ya hii game umefunikwa na jo makini mwamba wa kaskazini utamjibu nini umefanya kweli kesi ambacho imewabidi kubana lakini mchezo ameushuhudia dakika 90 na kuona jinsi nilivyo kukandamiza chini na style city ndani ya VIP toka Arusha mimi ndo king kama BRG nafanya classic material kwenye RAP sina udazi effects wala UMOP nasimama jo kama jo makini nainua mafans vitini na wadatisha na warusha dakika zote na icheza game kwa his time kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika 90 mita inasema jo endelea kulisha na icheza hii game kwa his time kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika 90 mita inasema hakuna wakufanana nani nakibiza MCs kwa his style wanaumia wakisikia mita inavyofagilia na icheza hii game ki freestyle chiku wazushi wanaogopa kudili moja kwa moja na mi na su kwamba ni soko na no, usisoko wanahofu sababu mini rijali si choko cheki rhymes, message stars na vocal techniques weka buyu na kuvunja ugoko mjue mnavyo nchelewesha mnavyo ni yeyusha ndivyo mnavyo ni marisha na zidi kuwachosha masaka kwa asira zangu sipatikani kirahisi sivunji mismamo yangu natoka mta nimepitia mambo mengi lo na mwomba Mungu amani kabla ya shilingi japo msoto ni mkali sipo tayari kudharauishwa kisa mkwanja tu mentali vitu vingine wasivyoni kama zali kama kuishi na hosi jamfil kisamali yeah. Naicheza hii game kwa his time kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika 90 mita inasema jo endelea kulisha naicheza hii game kwa his time kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika 90 mita inasema hakuna wakufanana nani mimi ndo naipeleka asiri to next level ni jana mwaminia sunguvu za uyodevu ndio mimi ni mwanadamu sikosi kuwa na kasoro kila siku najiuliza vipi heaven kuna ghetto iko right and justice don't fight for vipi funge mlango huna kuna next door mini namba isopimike sosomeka gifti toka kwa Mungu special kwa watu hip hop jo makini and lindu ya no we don't stop leave a camp soldier we keep it gangsta Mungu wangu ndo anejua shida zangu ndo mana si wapi flag na snitch wano shoboka naicheza hii game kwa his time kila step kila mstari makini na wakimbiza dakika 90 mita inasema jo endelea kulisha naicheza